Ante na sega uka jemukan di auma ukoso amina ni jemukan kenkireli di auma bi
ne jemukan ye wade na marikika sego ani dengo ade kenedo farafina foli ani mumi nyoko soro keneka adenge ana banmake mujibu damini ne jemukan mi obela jideka jija jemukan akana fuako sabula nimi talike on dambe deka.
Yo, farafina foli la melikela wa anga foli anitamni abawi amana soro yoro fenfera. Farafina foli jemuka asigira. Yuwati nina au kulube au denke na walma ke ani au terike. Modibo Dambele kabi Washington DC. Balma wa anga foli anitamni abawi. Farafina foli mwomu tado ale wad la melika seko ni donko jemuka en. Mumbeke araba ou araba. Negenye kele nkatakabla negenye fla wati la. Segibike jemuka nka sibili kari wati kele fenela. Ambe soro direkti la Facebook kan VOA Bambara. Ni mwom mo soro ibise kana FM kan Bamako oye 102 FM. Gao oye 106.1 FM. Tombouctou oye 90.3 FM. Ota bane imbalma o ambe soro fene anga siti kan o www.voabambara.com. Balma o jemuka sigira ni wakati ni na au klube ani au nyebe au terike ani au kachidi mudibu dambele kari Washington DC. B, anga kene adinfoya ube jombulu, ube bajara de bulu. Bajara ye jomye, alidebe wile chokoromambe kebu ni alibe kuna wu marala. Nuba fumako anga yambla, anga yambla. Alide anga invite bi, ani aka manager ni oye buwatu nkarayi. Kuna na fena amina aka yela kuboro chama lame ani kakila kwa dongli juma chama nji au mamuni Dr. Keb ani Basbi ani Madol. Ulasa ambalma u, yani anga temeni jemuka ya foro, ambe kene sigini Dr. Keb alika polisi ya wafumu mako. Sanu negeni lega, let's go, song from M-A-L-I, Mali, waniba lega.
Kanu nyina ke blaga da maga
oh
ko yela hagla gmembe la maganda ko ine ladi ngache Jamala, what was Jamala?
Globila.
It can't be like Guala. What was the girl's over Canada? Uga Maganda. I'm money a bad manner.
Fafinafoli lamɛnnikɛlaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye. An mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la, farafinafoli, n'i y'a mɛn an bɛ kuma, an bɛ kuma o de ye. O de la an ka foli bɛ an ka tɔn ɲɛmɔgɔba ye Musa Alfa Tarawele kabi Senu, ni ale y'an ka fans club bɛ Mali la, an ka foli b'a ye. Abdul Salam Maiga kabi Nashville, an ka foli b'ale fana ye. Ibrahim Keita ale sigilen bɛ nin waati nin na yan Washington DC, an b'ale fana fo. An ka foli bɛ jɔn fana ye nin waati la. An ka foli bɛ Nene Bacili ale sigilen bɛ Sikaso, an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ani an yɛrɛ ka invité spécial ni o ye Bajara. Donne bien ko anga yambla ni aka manager ni we boa tunkara ulu li anga bi invité anga foli buye kosebe kosebe malma o frafine foli jaro foli dumain amantega di nwatina babsi touré alika foli sa ufomoko furu let's go song from MALI Mali let's go les gars. Yeah.